Makhelwane, danke ngiyabona. Ngiyacindezela, sazoboya. With your fake ass, I swear the gadget did the most. Ubungubukela phansi kanti ubona ukhandi ghost, khandi ghost. Makhelwane, danke ngiyabona. Ngiyacindezela, sazoboya. With your fake ass, I swear the gadget did the most. Ubungubukela phansi kanti ubona ukhandi ghost, khandi ghost. That is kipane life in vele vele. Everybody has that one guy ohlale belesele. Hleze kadoku bumanga siko lokhi lokhuya. Uma sekuhamba grand akasabonwa njengenokia. Zishaphi madala bekuwe nokhomba kuqala. Manje umlomo usuyawuvala ngoba i-out isinokushayina. Zolo lokhu bengikuncenga ngicela isipani. Wathi ngifuna ukufakwa njalo usuwanqamba ugesi wekhadi. Khuleka intwana i-smart, khuleka intwana i-bold. Cool with destruction boys but I'm not queuing for the gold. Kumakhelwane ubudoma ubugcwele mfika ikhanda elikhulu. Ile nhlobo engavele ifuna umhlaba ku-DJ Bunu. He hated and I listened, now I'm on my missions. Now he trying to kick it cause I'm touring like the Pistons. Umona udlala ngayo, inkinga naye akayiboni. Yazi ngiyadabuka njenge-charger yama-iPhone. Danke ngiyabona, ngiyacindezela. Sazoboya. With your fake ass, I swear the gadget did the most. Ubungubukela phansi kanti ubona ukhandi ghost, khandi ghost. Makhelwane, danke ngiyabona. Ngiyacindezela. Sazoboya. With your fake ass, I swear the gadget did the most. Ubungubukela phansi kanti ubona ukhandi ghost, khandi ghost. Bangizela neyiningi sengiyabazi ngiyabadodge. Ngumavulavala ungaze ungibize uRamaphosa. Ngisho ungathi agabha uncisha umoya ngisangamosha. Phela nendoda ibuye isuso kwelogo yakabox. Khambani, please don't make me angry Joso Phambani. Mungakhokhi ngiyanyamalala kwenhlonipho yakhagadi. But angiyeke ukushibiza engiyazama kodwa. Gcine ngibamba into encane njengiphathiso kwazoda. Numbers on the board, umakhe kuthi akabhoda. I see you trying to stop, jelena akhohle. Yeah, mangishaya inumber they say run it back. Phela ngiphakamisa iflag ungazi ukuthi ngihula ze Standard Bank. That's why he's heated, homie been defeated. Lapho ngapha sibamba ma-win and then we repeat it. Akeze sishaya imali la, it's rake it or beat it. Ngingukuhlale high kakhulu we price, you take it or leave it. Makhelwane, danke ngiyabona. Ngiyacindezela. Sazoboya. With your fake ass, I swear the gadget did the most. Ubungubukela phansi kanti ubona ukhandi ghost, khandi ghost. Makhelwane, danke ngiyabona. Ngiyacindezela. Sazoboya. With your fake ass, I swear the gadget did the most. Ubungubukela phansi kanti ubona ukhandi ghost, khandi ghost.